Punya LG. Kama sina maji, sina road. For real, baby, take my soul. Nishadata na wewe, wewe. Mapenzi yameni kaba kwa call. I swear, baby, I'm drunk in love. Usingizi mwanana ni wewe. Basi nipende mwenyewe. Baby, natamani ifungwe moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because I love you. Kinereta, moyo wangu unandunda, unandweta. Mwenzako unaogopa, naogopa. Mina serereka, yani kwenye tope naserereka. Jamvi na mkeka, kwako nimeweka. Baby natamani, ifungwe moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako.